chiti kisa wifi kali chiti sinuki kali chiti kupanda kushuka kufunga milango mambo free kali chiti mositi kali chiti snatiki kali chiti kila nikimba muni sky kwenye ki asojua nampenda ndo anafanya makusudi ananiachana kwenda kini misi anarudi asojua nampenda ndo anafanya makusudi ananiachana kwenda kini misi anarudi kini misi vesemesi vingi na kubloku wambie ndugu zako kunitashimu full stop kani chiti 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 kani chiti
ulisema unanipenda umenimwaga sina kitu sina do na mixa kunidharau kanyona mimshamba kawafata mabisho zile pesa zote nilizokonga mbwa wewe ningejichanga changa savinge kwa na ghetto kisewe
kanchiti 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 ukaleta mapozi kisa matozi 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 ukaleta mapozi kisa matozi ukaleta mapozi 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 abuza boye anja katizi ameneja konde buwai konde buwai diyalo mjomba soja mama aji mapesa na sanga niga ereva wa mko we mudi striker amepika tujo tena we twende waone
boys kila pa chami kwangua unabaya na meneja ringo na leo tujo kapija tena na leo tujo kapija tena